nkosi ngiyaphuma difihle kwinguzi nentshaba nayo yonke imimoya thathi ngawo njengosomandla sindise impilo yam kwaba bantu abalunganga kuba namhlanje ndibonile uba silwenenyanga silwa nemimoya namhlanje ndibonile uba asilwe nabantu thi silwa nemimoya Ama sibanjwe moyeni Ezimfazwe sizibonileyo Aziqali namhlanje Ziqale moyeni Ngobe moyeni